많이 심해. ndewa hinduye amazi kuwa divai ndewa jendeye hejuru hejuru yinyanja ninde witangiye amahanga yose yo mwisi uyu munsi yicaye iburyo bw'imana haleluya nibutaremera ndakubaza usubize ninde wazuye umwana wa Yayiro yapfuye ninde wazuye Lazaro amazi misine mumva ninde wahinduye amazi kuba divayi nk'ukabikana ninde wagendeye hejuru hejuru y'inyanja ninde witangiye amahanga yose yo mu isi uyu munsi yicaye iburyo bw'imana data aho akakwambika akanakugaburira mbese ninde wino umumbwire niba utagenera wino tuvugane ninde ubeshaho abatagira shinge na rugero ninde uhingumba kubyara ndetse zigaheka kumfumye zose akazi kuzaha wino 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 umumbwire haleluya uwo ni Yesu umwana w'intama w'Imana ni ukora ibyananiranye umwana w'Imana wasutse haleluya ni wundesha urupfu
Yeah.
Amen. Ndashaka ko dusubiramo. Niwe wenyine. Niwe wita ku mpfubyi n'abapfakazi. Niwe uhingumba kubyara. Hallelujah. Niwe wenyine. Umwami niwe wenyine. Niwe gusa, niwe gusa. Amen.